Luboni farfanna ayyana cuuppa isa waggaa waggaadhaan amajjii 18 amma 19 kabajamu dursani jalqabaniiru. Ayyaanni cuuppaa bara kana yemmuu kabajamu wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti waggaa lamaaf taasifamaa ture dhaabuudhaaf erga waliigalteen nageenyaa taasifame asii isa jalqabaati. Waliigalteen ji'a sadaasaa keessa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifame warreen biyya alaatii daawwannaadhaaf gara Itoophiyaatti deemanu yookaan turistootatti miira nageenyaa horee jira. Rihoodaa Bargaree fi Faaxumaa Arnoos sirna ayyaana cuuphaa baranaa isa magaalaa Finfinnee Jaalmeedaatti taasifame irratti hirmaatanii jiru. Hiriyoonni lamman gara Itoophiyaatti kan imalanii Faransaayii fi Jarmanii irraayi.
I'm half Ethiopian, half German, so I've been in Ethiopia before. Last time was 2020, so 3 years ago. I was actually trying to come last year, but then I decided not to because of the conflict and...
Anwar kiya karaa tokko Ethiopia rai, karaa tokko mo German irra. Ogga sabjuga barakuma lamaafti, dama jechuudha Ethiopia keessan ture. Ogga darbes ufu barbaadeen, sababa walitti mo'insa TV, COVID-19, ufu dadhabe. Ugumaan baayyee barbaade hawween ture. Sababni isaas asii maatiidhaa fi hiriyootan qaba. Dhuguma deebi'ee dhufu barbaadeen amma haalli xinnoo fooyya'utti eegatee ture.
Hiriyaan ishee Faaxumaan yemmuu Itoophiyaatti argamtu inni kun isa jalqabaati.
So when I read like the newspapers, when I was talking to people and everything, everybody tells me, yeah, you have to be careful, etc.
Yeroon gabaasaa waan dubbisu, yeroon namoottanittis haa ta'u, namni hunduu of eeggachuu qabdaa naan jedha. Haa ta'u malee akka namni tilmaamutti bakki hundumtuu akkan manatti fakkaata. Kanaafanni biyyattii daawwachuuf murteessee as jira.
Kana jechuun haalli jiru namootaan industirii tuurizimii keessa hojjetan barbaadu jalqabee jira jechuudha. Henoo Kabbabee waggoottan 10 fi bakka wiirtuu kabajjii ayyaana cuuphaa ta'e magaalaa Gondor keessatti hojii daawwachiisummaa irratti bobba'ee jira. Waggoottan 7 darbanii fi carraan hojii isaa akka hin jirretti gadi bu'ee ture.
ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ በተጨማሪ ጦርነቱ ጀመረ። ይባስ አንፎርቹኔትሊ ደግሞ የኛ እንግዲህ
አከመወል ወራንቲ ጀልቀባይን ሃሊ አማታዴን አከተዛታይ ከሶሞኒ ኬኛ ሀርቲ ጫላን ወሬን ሊጣ አውሮፓት ኤርጋው ከገኖ ኤምባሲ ሳኒ ድራደርቡ ደበለቴ አከከቺሳፊ ኡጉራ ኢማላዱ ቱሬ ከንጀራኒ ኦቦሄኖክ ሃሊቺ አከውጂ ሳኒ ሚዴፊ የሮ ኡልፋታ አከቱሬ ሂማን Yeroo haalli jabaatee daawwattoonni biyya alaa dhufuu dhaabani sanatti obbo Henookii fi warreen hojii daawwachiisummaa irratti hirmaatan gara daawwattoota biyya keessaatti fuulleffatan. Haa ta'u malee yemmuu loltoonni naannoo Tigraay naannoo Amaaraa keessatti lola banan obbo Henookii hojii isaanii dhiisuudhaan lola keessa seenan.
Sorry, wararaan filatafatamaddiin ziyya Amaaraa kan Gondor akkabaabi.
Loltoonni Tigraay as naannoo Amaaraa magaalaa Gondor keessatti haleellaan irratti raawwachuu jalqaban. Anis lolaafan adda waraanaa deemee kan jedhan obbo Henook dhuma irrattis akka loltuu turanii himan. Ministeerri Tuuriizimii Sileeshii Girmaa sababa jeequmsa industirii daawwannaatiin kan ka'e Itoophiyaan maallaqa hedduu karaa tuuriizimiitiin argattu dhabuu ishee himan.
ከ1 ቢሊዮን ከ2 ቢሊዮን ዶላር
በላይ አቶ ፖሲሌቲን ጀነሪቲ ሰበባ ወል ወራንሳቲ ፊ ኮቪድ ቲን ካንካይ ቢጀቲን ገሊ ዳውቶ ተራ አርገቹ ቀብዱ ዶላር ቢሊዮኒ ቶኮ አመ ቢሊዮኒ ለማቲ ደብደ ጅርቲ ከራለ ኮሰ ቱሪስቶ ታቲኒ ፊ የሙ ኢላለሙ ለሞኒ ሚሊዮኒ ቶኮ አመ ሚሊዮኒ ለማ ወልገይዳን ኤግዚቢሽኒ ዳን አከሱመሲ ሰበባ አዳዳቲኒ ቢጀቲ ኬሰቲ አርገሙ ተረቱሬ አካው ፖሲሌቲን ጀነሪቲ Waliigaltee nageenyaa taasifameen industirii daawwannaa yookaan tuurizimii bututee ture bakka isaatti deebisuudhaaf ministeerri tuurizimii hojjechaa jira. Kunis balalii xiyyaaraa gara magaalaawwan Tigraayii fi bakka daawwannaa naannoo Amaaraa kan akka Laallibalaatti deebisanii jalqabuu kan of keessaa qabudha. Karaa biraatiinis hanga'oonni daawwattoota biroo biyyoottan Afrikaatii fi walakkeessa ba'aa keessaa barbaachaa akka jiran ibsa. Gabaasni Maayaa Misikirii Finfinneerraa VOA'dhaaf ergite. Be away.